satani oya rwose winchuka oya winchuka ibyawe byose nubwo bisa biryoshye ariko birangira bisharira iwawe nta cyiza na kimwe kiharangwa nubwo ndwanya buri munsi ariko birangira utsinzwe kuko ndashinganye mpagarikiwe na Yesu yaragutsinze urundu nuteze gutsinda barahirwa bakorera Imana bayishakisha ubudacogora barahirwa bamesi bishura byabo mu maraso Kiza Yesu niba basara kwishuru ishuru ishuru abo niba basara kwishuru ishuru ishuru niba basara kwishuru ishuru ishuru abo niba basara kwishuru ishuru ishuru niba basara kwishuru
Oh.